leka atsapa ndu batsanda mawuleka bajabula mawu esakunyukela kodwa waphumelela basondela kuwe.